Kitongole eky'ebigezo ki Uganda National Examinations Board lunaku olwaliro kiyidi ekyafulumya ebigezo ebyakolebwa omwaka 2025 ebyabannaife ku mutendero gwa Suniya ey'omukaaga. Alizaawutu lino lirangirirwa gali mu maka g'omukulembeze ow'eiganga agaagaanibwa e Nakasero era ng'ebyomwaka ogwo byongera okulaga nti abasomi omukuzi guno baakoze bukalamu okuwula ku n'emyaka emikaire nga buti y'abasomi abaakoze obulungi beeyongereko ebitundu 6.8 n'obutundu 6 ku buli 10 abasomi 16.4 n'abeeyagandiisibwa okuba nga bakola ebigezo ebya Suniya ey'omukaaga omwaka 2025 era ng'ebibala ebyo byongera nti galiwo ku muwendo ogweyongere ku bitundu 17 n'obutundu 2 ku buli 10 okuvuga ku kuba nga okuva omwaka ogwa 2024 abulanga okusinziira ku bifulumizibwa olunaku olwaleero biri kwongera okulaga nti ku muwendo ogwo abaana abaatyamira okwawukana ku nibwe guli bayidde baabanga bali 16,572 n'abaatyamira ebigezo ebyo kubala 16,644 bulino okusinziira ku executive director w'ekitongole ekya UNEB Dan Odongo akuba nti abasomi abawere ala 13,329 namulala n'ababisobukala era nga batuukana okujja ku the university
113,298.6 will qualify to be admitted compared to 92,273.65.6 in 2024. In cases where one principal and two subsidiary pass levels are considered for admission to other tertiary institutions, for example, the TVET institutions offering diploma level programs, we will have 145,129 or 87.9% of our candidates who will qualify to tertiary levels.